Yamani ni na kwa nilangu na chaka mijibu leo. take it out.